una majituma I am lady una nyonyesha kunalima I am lady ata maisha kiwa magumu haukati tamaa nani anaweza kulipa uwekezaji wa upendo wa mama kwa mwanae hakuna haja uwezeshwe hakuna haja uwezeshwe mama jasiri kundiyo jawabu kwenye swali kazi jibu mama you're the only one who can save the world Iron lady
mwana mke chuma
Iron lady
kazi mbele
Iron lady
malikia mbubu
Iron lady
super super woman
dunia si mama Mpeshima yake mama Afrika si mama Mpeshima yake mama Tanzania si mama Mpeshima yake mama Are you lady your bestie Best ever Are you lady your bestie Best ever Are you lady your bestie Best ever Nani anaweza kulipa uwekezaji wa upendo wa mama kwa mwanae Hakuna haja uwezeshwe Hakuna haja uwezeshwe Mama jasiri kundiyo jawabu Kwenye swali kazi jibu Mama you're the only one who can save the world Iron lady
Bantu.